When I prayed this yesterday about what message to preach,
wakati namuomba Mungu jana kwamba nihubiri nini leo,
as the bishop had invited me to come here,
na kwa jinsi ambavyo askofu alitualika kwamba tuje kuhubiri hapa,
the Lord reminded me that our biggest problem is ourself.
Mungu akanikumbusha kwamba shida kubwa tulionayo ni ule ubinafsi wetu.
That the devil is defeated.
Na kwamba shetani alishashindwa.
Jesus defeated him on the cross.
Yesu alimshinda shetani pale msalabani.
But our problem,
lakini shida zetu,
is the flesh.
Ni miili yetu.
And the Lord showed me in Exodus chapter 17.
Na Mungu akanionyesha kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 17.
The story of Moses going up on the mountain.
Habari ya Musa kwenda kwenye ule mlima.
When Amalek,
mlima wa Amaleki,
was fighting.
Wakati wa Amaleki wanafanya vita nao.
With Joshua.
Na Joshua.
And we see in chapter 17 verse 8.
Na tunakwenda kuangalia katika Kutoka sura ya 17.
Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim, and Moses said to Joshua, "Choose us some men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand." So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And so it was, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy. And so they took a stone and put it under him, and he sat on it. And Aaron and Hur supported his hands, one on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword.
17, Kutoka 17 kuanzia mstari wa 8. Wakati huo wa Amaleki wakatokea, wakapigana na Israeli huko Refidim. Musa akamwambia Yoshua, "Tuchagulie watu ukatoke upigane na wa Amaleki. Kesho nitasimama juu ya kilele kile na ile fimbo ya Mungu nitakuwa nayo mkononi mwangu." Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kilele ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na aliposhusha mkono wake, Amaleki walishinda, lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Basi wakatoa jiwe wakaliweka chini yake akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, moja upande huu na moja upande huu, mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Yoshua akawaangamiza Amaleki na watu wake kwa ukali wa upanga.
Hallelujah. Let's pray.
Atuombe.
Father, thank you for today.
Mungu asante kwa ajili ya siku ya leo.
Lord, there are very many souls here today.
Bwana, ziko nafsi nyingi na roho nyingi hapa leo.
And you don't want even one to perish.
Na wala hutaki hata mtu mmoja apotee.
But to have eternal life.
Lakini wote wawe na uzima wa milele.
And that's why you gave us your son.
Na ndio maana ulitupa mwanao.
Let us see today.
Acha tuone leo.
From the word of God.
Toka ndani ya neno lako Mungu.
How you deliver your people.
Jinsi ulivyowakomboa watu wako.
How you save our souls from sin.
Na jinsi ulivyotuokoa kutoka dhambini.
And how we are to live this life.
Na kwa jinsi gani tuishi maisha haya.
And we will give you all the praise.
Na tukupa sifa zote.
And glory.
Na utukufu.
And honor.
Na heshima.
In Jesus' name.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Amen.
Amen. Hallelujah.
Hallelujah.
This was a time when the children of Israel were traveling in the wilderness.
Hii ulikuwa ni ule muda ambao wana wa Israeli walikuwa kisafiri jangwani.
Verse 1 says that they came to the wilderness of sin.
Biblia inasema kwamba walikuja kwenye lile bara ya sini.
And they camped in Rephidim.
Na wakaja kwenye eneo linaloitwa Refidimu.
The word Rephidim means resting place.
Lile neno Refidim pale linamaanisha eneo la kupumzikia.
They camped there.
Wakaweka kambi zao pale.
They're supposed to rest there.
Na walipaswa kupumzika pale.
But they were thirsty.
Lakini kafika mahali wakawa na kiu.
Some of us are thirsty for the things of God today.
Na hata watu wengine hapa mnayo kiu kwa ajili ya mambo ya Mungu.
And the people, they complained to Moses.
Na watu wakaanza kumnungunikia Musa.
In verse 2 they said, Give us water that we may drink.
Na ule mstari wa pili unasema wakamwambia Musa tupe maji ili tunywe.
And Moses said,
Na Musa akasema,
Why do you tempt God?
Kwa nini mnamjaribu Mungu?
He's given us everything we need.
Yeye amekuwa akitupa kila tunachotaka.
But they complained all the more.
Lakini bado wakaendelea kumnungunikia.
Verse 3 says they were almost going to stone him.
Sasa tunasema kwamba karibu wampige mawe.
Did you bring us out of Egypt to kill us?
Wakasema, "Je, umetutoa kule Misri ili tuje tufie jangwani?"
Sometimes when we're in the wilderness,
saa nyingine tunapopita jangwani
and we're thirsty,
na tuna kiu,
we think we should go back to the world.
Tunadhani kwamba tunatakiwa turudi tena duniani.
Forsake the things of God.
Ili kwamba tuweze
forsake the things of God.
Kwa ajili ya vitu vya Mungu.
But remember,
lakini kumbuka,
the world has nothing for us.
Dunia haina kitu chochote kwa ajili yetu sisi ambao tumeokoka.
Only Jesus has eternal life.
Ni Yesu peke yake ndiye ana uzima wa milele kwa ajili yetu.
Only faith in Christ.
Na ile imani tulionayo, kwake.
The children of Israel.
Wana wa Israeli.
Were delivered from the bondage of slavery.
Waliondolewa kwenye ule utumwa Misri.
By the blood.
Kwa damu.
Of the lamb.
Ya mwana kondoo.
Pointing to Christ.
Ile damu ilikuwa inawakilisha Yesu Kristo.
And God led them into the wilderness.
Na Mungu akawapitisha jangwani.
So when we're thirsty,
sasa tunapokuwa na kiu,
we need to believe God.
Lazima tumuamini Mungu.
That he will provide.
Kwamba atatupa.
He never fails his people.
Mungu hajawahi kushindwa kwa ajili ya watu wake.
Never.
Hajawahi.
And Moses cried out to the Lord.
Na Musa akamlilia Mungu.
This is the most important thing we can learn.
Hiki ni jambo ili ni jambo la muhimu sana ambalo tuwapasa kujifunza.
Don't cry out to man.
Wala usiwalilie wanadamu.
Don't cry out to your church.
Wala usililie kanisa.
Church is good.
Kanisa ni zuri.
Men of God are good.
Watu wa Mungu ni wazuri.
But Jesus is our source.
Lakini Yesu ndiye chanzo cha mambo yetu yote.
He is the one.
Yesu ndiye akumlilia.
Who will provide for us.
Yesu ndiye atakayetupa yale tunayohitaji.
So Moses cried out.
Kwa hiyo Musa akalia.
And said, Lord.
Akasema Bwana.
They're going to stone me.
Wanakwenda kunipiga mawe.
And the Lord said to Moses.
Na Mungu akamwambia Musa.
Verse 5.
Mstari wa 5.
Go on before the people.
Nenda mbele za watu.
And take with you some of the elders of Israel.
Na ukachukua wale wazee wa Israeli.
And also take in your hand your rod.
Na uchukue ile fimbo yako.
Which we struck the river with and go.
Uchukue ile fimbo yako upige mtu yule ambao ulitumia kugawanya mto kwayo.
He says in verse 6.
Akasema mstari wa 6.
Behold, I will stand before you there on the rock of Horeb.
Tazama nitasimama mbele yako huko juu ya ile jabali la Horebu.
And you shall strike the rock.
Na utaupiga ule mwamba.
And water will come out.
Na maji yatatoka.
And the people may drink.
Na watu watakunywa.
And so Moses did as the Lord said.
Na Musa akafanya kama Bwana alivyomwambia.
Now hear me.
Na nisikilizeni.
That rod,
ile fimbo,
represents the cross of Christ.
Ile fimbo inasimama kwa niaba ya msalaba wa Kristo.
That wooden rod.
Ile fimbo ya mbao ile.
That God told Moses to take with him.
Ile fimbo ya mti ambayo Mungu alimwambia Musa aende nayo.
Is a type of the cross of Christ.
Ni mfano wa msalaba wa Yesu.
And that rock.
Na ule mwamba.
That he was told to strike.
Ambaye angeenda kuupiga.
Is a type of Jesus.
Ule mwamba ni mfano wa Yesu.
And when Moses took the rod,
kwa hiyo Musa alipochukua ile fimbo,
and he struck the rock,
na kaugonga ule mwamba,
the water blew up, come out of the rock.
Maji yalitoka nje ya mwamba ule.
And that water is a type of the Holy Spirit.
Na yale maji yanawakilisha Roho Mtakatifu.
So you may be in a wilderness right now.
Wewe unawezekana wengine hapa mko jangwani kiroho.
And may be thirsty.
Lakini wengine mnayo kiu ya kiroho.
For the things of God.
Kwa ajili ya mambo ya Mungu.
And it's become hard.
Na mambo yamekuwa magumu kwako.
To live for God.
Kuishi kwa ajili ya Mungu.
But if you put the cross of Christ.
Lakini kama ukiangalia msalaba wa Yesu.
What Jesus did on the cross.
Ukaangalia kila ambacho Yesu
alifanya msalabani.
Maishani mwako.
Put your faith back in him.
Na ukaichukua imani yako ukaiweka kwa Yesu.
Then the Holy Spirit will flow out of your
life. Roho Mtakatifu ataanza kutiririka maishani mwako.
And you'll have victory.
Na utakuwa na ushindi.
The Holy Spirit will anoint you.
Roho Mtakatifu atakupaka mafuta.
He will keep you.
Na atakulinda.
And provide for you.
Na atakupa yale unayohitaji.
And it will become easy again.
Na itakuwa tena jambo rahisi kwako.
That place of rest will be yours once again.
land.
Lile eneo la mapumziko litakuwa ni eneo lako tena la kupumzika kiroho.
But if you're working,
lakini kama unafanya kazi,
for righteousness,
na unajishughulisha ili upate haki,
if you're trying to take care of your own sin,
kama unajaribu kuishirikia dhambi kwa nguvu zako mwenyewe,
because the Bible says we've all sinned.
So Biblia inasema kwamba wote wamefanya dhambi
and fall short of the glory of God.
Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
That there's none righteous.
Na hakuna mwenye haki.
No, not one.
Hakuna hata mmoja.
You see, our sin has separated us from God.
Dhambi zetu zimetutenga na Mungu.
But God so loved the world,
lakini Mungu akaupenda ulimwengu,
that he gave his only begotten son.
Akamtoa mwanae wa pekee.
He gave him on the cross.
Akamleta pale msalabani.
You see, the Bible says,
Biblia inasema,
the wages of sin is death.
Mshahara wa dhambi ni mauti.
Our sin,
dhambi zetu,
has earned us,
zimetusababisha
death,
kifo kitokee,
in hell,
kwenda kuzimu,
separated from God,
na kutengwa na Mungu milele,
for eternity,
kwa umilele wote kutengwa na Mungu.
But he didn't leave us like that.
Lakini Mungu hakutuacha
tupotee.
Mungu hakutuacha tupotee.
He sent his son to die for us.
Akamtuma mwanae akafa kwa ajili yetu.
And on the cross,
na pale msalabani,
when Jesus shed his blood,
Yesu alipomwaga damu yake,
he said,
akasema,
imekwisha.
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 The whole plan of God,
mpango wote wa Mungu,
was complete.
Ulikamilishwa.
But we must receive him.
Lakini lazima tumpokee Yesu.
The Bible says,
Biblia inasema,
as many as receive Christ,
wale waliompokea Yesu,
there he gave right to become the children of the living God.
Aliwapa uwezo kufanyika wana wa Mungu.
We are not Jesus's child. We are not the child of God until we put our faith in Christ.
Sisi sio watoto wa Mungu kama hatujaweka imani yetu kwa Yesu Kristo.
God loves everybody.
Mungu anampenda kila mmoja.
And that's why he sent Jesus.
Na ndio maana alimtuma Yesu.
But our sin has separated us.
Lakini dhambi zetu zikatutenga na Mungu.
Jesus said,
Yesu akasema,
I am the way.
Mimi ni njia.
I am the truth.
Mimi ni kweli.
I am the life.
Mimi ni uzima.
No man.
Hakuna mtu yeyote.
Comes to the Father.
Atakuja kwa Baba yangu.
Except through me.
Mpaka amepitia kwangu.
Jesus said,
Yesu akasema,
you must be born again.
Lazima uokoke.
Not of the flesh.
Sio kwa kimwili.
But of the spirit.
Lakini uzaliwe kiroho.
There must be a moment in time.
Lazima utokee wakati fulani.
When you're born again.
Ambao ulizaliwa.
Every one of us has a birthday.
Na kila mmoja hapa ana siku yake ya kuzaliwa.
We know the day we were born.
Tunafahamu ile siku tuliozaliwa.
But we need to have a spiritual birthday.
Lakini pia lazima tuwe na siku ya kuzaliwa kiroho.
There has to be that moment in time.
Lazima uwepo wakati wa kuzaliwa kiroho.
When you were born again of the spirit.
Unapozaliwa kiroho.
When you said God.
Unaposema Mungu.
I'm a sinner.
Mimi ni mwenye dhambi.
I'm sorry.
Nisamehe.
Forgive me.
Nisamehe.
I believe Jesus.
Ninamwamini Yesu.
Is the son of God.
Yeye ni mwana wa Mungu.
And I believe.
Na ninaamini.
He died on the cross.
Alikufa msalabani.
For me.
Kwa ajili yangu.
Being born in a Christian home does not save you.
Kule kuzaliwa kwenye nyumba ya Kikristo hakumaanishi umeokoka kama hujampa Yesu maisha.
Going to church does not take away your sin.
Kwenda tu kanisani bila kuokoka hakuondoi dhambi yako.
But only the blood of Jesus.
Lakini kwa damu ya Yesu tu.
Only the shed blood of God's son.
Kwa damu ya Yesu ndio mwagika.
Takes away your sin.
Ndio inayoondoa dhambi zetu.
You must be born again.
Lazima uokoke.
Before we continue today.
Kabla hata tujaendelea na kipindi.
I want you to bow your heads right now.
Nataka kila mmoja funika macho uinamishe kichwa chini.
Bow your heads.
Inamisha kichwa funika macho.
And close your eyes.
Funika macho inamisha kichwa chini.
And I want to ask you.
Na nataka niwaulizeni.
Are you saved?
Yeah, wote hapa mmeokoka.
Is your sin forgiven?
Yeah, dhambi yako. Dhambi zako zimesamehewa.
Will you have to take your own punishment?
Yeah, utaadhibiwa na Mungu.
Or have you given your life to Jesus?
Au je, tayari umeshampa Yesu maisha yako?
Do you have that day and time when you said, Jesus, forgive me?
Yeah, tayari umeo siku ile uliyosema Yesu nisamehe.
I was 37 years old.
Na mimi nilikuwa na miaka 37.
Some of you were older than that.
Na wengine hapa mlikuwa ni wadogo kuliko
umri huo.
God doesn't care how old you are.
Mungu hajali umri wako.
And he doesn't care how many sins you've committed.
Na Mungu hajali umefanya dhambi kubwa kiasi gani.
He wants to forgive you right now.
Mungu anataka kusamehe dhambi yako sasa hivi.
But you have to step forward.
Lakini lazima uinuke uendelee mbele.
You have to tell God.
Lazima umwambie Mungu.
I want salvation.
Nataka wokovu wako.
So right now,
kwa hiyo sasa hivi,
if you want Jesus,
kama unamtaka Yesu,
to wash away your sins,
akusamehe dhambi zako,
and you've never given your life to Jesus,
na yamkini huko hapa hujawahi kuokoka kabisa,
I want to pray with you.
Nataka niombe na wewe.
Raise your hand.
Kama unakosa lolote maishani mwako lolote kuhukumu,
raise your hand.
Inua mkono wako juu.
Raise them up.
Inua juu kabisa mkono wako.
I see hands.
Kuna watu wananyosha mkono.
More hands. Are there more hands?
Inua mkono wako juu kabisa ambao unataka Yesu akusamehe.
Back there.
Inua mkono wako juu.
Right there. There's a hand back here.
Na mwingine kule nyuma kule.
Church, pray. Christian, pray.
Tunataka tuombe.
If you know Jesus, pray for these people.
Na nyinyi mliookoka.
There's more hands here.
Na nyinyi mliookoka, mnahitaji pia muombe kwa ajili ya watu.
Hallelujah.
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 Glory to God.
Tukufu kwa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I see 100+ hands.
Naona mikono iliyoinuliwa.
More than that.
Zaidi ya hiyo.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
This is what we do.
Tunafanya hivi.
We take one moment.
Nachukua muda huu.
Right now.
Sasa hivi.
And we pray to God.
Na tunakumuomba Mungu.
And we say, Father in heaven.
Na tunasema Baba uliye mbinguni.
Say it out loud.
Naomba wote fuata maneno haya sema Baba wa mbinguni.
I'm sorry for my sin.
Nisamehe dhambi zangu.
I'm sorry for my faith in anything but you.
Nisamehe kwa kuweka imani yangu mahali pengine ambapo sio wewe.
But I believe Jesus is God.
Sasa ninaamini kwamba Yesu ni Mungu.
And he died for my sin.
Na alikufa kwa dhambi zangu.
And the shed blood of Jesus.
Na damu iliyomwagika ya Yesu.
Washes away my sin.
Yosha dhambi zangu zote.
And according to your Bible.
Na kulingana na Biblia.
If I confess my sin.
Kama nikiziungama dhambi zangu.
You are faithful to forgive me.
Wewe ni mwaminifu na utanisamehe.
And right now,
na sasa hivi,
I make you my Lord.
Na kufanya uwe Bwana wangu, Yesu.
I make you my Savior.
Uwe mwokozi wangu, Yesu.
I receive you.
Ninakupokea Yesu.
As my God.
Kama Mungu wangu.
And I'm born again.
Na nimeokoka, nimezaliwa mara ya pili.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
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 Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
Today is March 2nd, 2014.
Leo ni tarehe 2 mwezi wa 3 2014.
That is your spiritual birthday.
Kwa wale ambao mmeokoka mara ya kwanza, ndio siku yenu ya kiroho kuzaliwa.
Amen.
Amen.
And the children of Israel.
Na wana wa Israeli.
As they traveled.
Waliokuwa wakisafiri.
And received the water from the rock of Horeb.
Na kupokea maji kwenye mwamba wa ule mwamba wa Horeb.
Verse 8 says, now Amalek came and fought with Israel in Rephidim.
Unasema wa Amalek wakaja kupigana na Israeli pale Refidimu.
The Holy Spirit just came into your life.
Roho Mtakatifu ameshaingia maishani mwako.
And the Holy Spirit,
na Roho Mtakatifu,
if you're born again,
kama umeokoka,
lives in you.
Anaishi ndani yako.
He lives in us.
Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu.
But Amalek,
lakini wa Amaleki,
is a type of the flesh.
Ni wa Amaleki wanasimama kwa mfano wa mwili.
Amalek,
wa Amaleki,
is the grandson,
ni mjukuu
of Esau.
Wa Esau.
And Esau,
na Esau,
fought with Jacob.
Alifanya vita na Yakobo.
Esau despised his birthright.
Alikataa uzaliwa wake wa kwanza.
He was always fighting with the spirit.
Alikuwa ni mtu wa kupigana kiroho.
But God said,
lakini Mungu akasema,
through Israel,
kupitia Israeli,
that the older would serve the younger.
Yule mkubwa atamtumikia mdogo.
That the flesh,
kwamba
the flesh,
mwili,
will serve the spirit.
Inamaanisha kwamba mwili lazima uitumikie roho.
Esau,
Esau
would serve Jacob.
Alimtumikia Yakobo.
The flesh in us
miili yetu
must come in conformance with the spirit.
Lazima ije chini na itawaliwe na roho zetu.
But it's not that easy.
Na jambo hilo sio jambo rahisi.
The spirit of God that lives in us,
Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu,
is fighting against the flesh.
Anafanya vita na miili yetu.
Immediately,
ghafla,
after Amalek came, after Jesus came, Amalek came immediately.
Yesu alipokuja tu ndani yetu na Waamaleki walianza kufanya vita na sisi, yani miili yetu.
So however long you've been saved,
kwa hiyo haijalishi umeokoka muda gani,
the battle has begun.
Bado vita inaendelea.
The battle of the spirit and the flesh.
Vita kati ya roho na mwili bado inaendelea.
You understand?
Yemanielewa?
The flesh wants to do this and wants to do that.
Mwili unataka ufanye hiki na ufanye kile.
But the spirit wants to do something else.
Lakini Roho Mtakatifu anataka kufanya kitu kingine zaidi.
The spirit wants to have you rest in the finished work of Christ.
Roho Mtakatifu anataka upumzike kwenye ile kazi timilifu ya Yesu Kristo.
Amen.
But the flesh wants to work for righteousness.
Lakini miili yetu inataka ufanye jitihada fulani ili upate haki.
Amen.
Amen.
The flesh wants to try and please God by what they're doing.
Miili yetu inajaribu kufanya jambo fulani ili mpendeze Mungu kwa kile unachofanya.
The spirit wants us to rest in Christ.
Lakini Roho Mtakatifu anataka tupumzike ndani ya Kristo.
They're in Rephidim.
Wakafika pale Refidimu.
A place called rest.
Lile neno refidimu linamaanisha pumziko.
But the flesh is fighting.
Lakini bado mwili unafanya vita.
Amalek is fighting.
Bado Amaleki wanafanya vita.
Against the spirit.
Kinyume na roho zetu.
Look at Galatians chapter 5 verse 16.
Angalia Wagalatia sura ya 5:16 pale.
The Bible says,
Biblia inasema,
if we walk in the spirit,
tukitembea kwa roho,
we shall not fulfill the lust of the flesh.
Tutembee kwa roho maana hatutaweza kutimiza tamaa za mwili.
Because the spirit is against the flesh.
Kwa sababu roho mwili unatamani ukipingana na roho.
And the flesh against the spirit.
Na mwili siku zote unatamani ukipingana na roho.
And you won't do the things that you want to.
Na huwezi kufanya vile vitu ambavyo mwili unataka.
In the flesh.
Katika mwili.
We try and please God.
Tunajaribu kumpendeza Mungu.
By reading the Bible.
Kwa kusoma Biblia.
By praying.
Kwa kuomba.
By fasting.
Kwa kufunga.
By cleaning the church.
Kwa kufagia kanisani.
But the Bible says,
lakini Biblia inasema,
without faith,
bila imani,
it's impossible to please God.
Haiwezekani kumpendeza Mungu.
Faith in Christ.
Imani katika Kristo.
And what he did.
Na kila alichofanya.
We need to read the Bible.
Ni kweli tunapaswa kusoma Biblia zetu.
Faith comes by hearing.
Imani huja kwa kusikia.
And hearing by the word of God.
Na kusikia huja kwa neno la Mungu.
Of course we need to pray.
Tunapaswa kuomba ndio.
Jesus taught us to pray.
Yesu alitufundisha jinsi ya kuomba.
And it encourages us to fast.
Na akatutia moyo pia tufunge na kuomba.
And we need to help the work of God by cleaning the church.
Lakini pia tunapaswa kufanya kazi ya Mungu hata kwa kudeki kanisani.
But the spirit of God,
lakini Roho Mtakatifu,
is fighting against the flesh.
Bado nafanya vita na mwili.
Telling the flesh,
akiwaambia mwili,
these things,
mambo haya,
do not make you righteous.
Hayatakufanya uwe mwenye haki.
Do not make you holy.
Hayatakufanya uwe mtakatifu.
Only
ni pale tu
the blood of Jesus,
damu ya Yesu Kristo,
applied to your life,
utakapoitumia maishani mwako,
makes you holy,
itakufanya mtakatifu,
and acceptable to God.
Na uwe mtu kukubalika mbele za Mungu.
You cannot,
huwezi,
and you never will be able to,
na wala utakao uweze,
make yourself holy,
kuwa mtakatifu mwenyewe kwa nguvu zako mwenyewe.
It's his righteousness.
Ni ile haki ya kwake anapokupa.
He's the holy one.
Yeye ndiye mtakatifu peke yake.
So as we put our faith in him,
kwa tunapoweka imani yetu kwake,
we are holy.
Tunafanywa watakatifu.
We are righteous.
Tunahesabiwa haki.
Amen.
Amen.
Not what we do.
Sio kwa kila ambacho tunafanya kwa jitihada zetu.
But faith in what he's done.
Lakini kuweka imani katika kila alichofanya.
I'm not saying we don't do the works of God.
Sisemi kwamba hapa simaanishi kwamba
tusifanye kazi ya Mungu.
But what is the work of God?
Lakini pia ni nini kazi ya Mungu?
Jesus told us in John 6:29.
Yesu alisema katika Yohana 6 mstari wa 29.
This is the work of God.
Kwamba hii ndio kazi ya Mungu.
That you believe.
Kwamba umuamini yeye.
In the one whom God sent.
Yule ambaye Mungu amemtuma.
Faith in Christ alone.
Uweke imani katika Kristo Yesu peke yake.
Makes us holy.
Kuweka imani katika Kristo Yesu ni njia moja wa
righteous.
Kuweka imani katika Kristo ni njia kutufanya kuwa watakatifu na wenye haki.
Not a law.
Sio sheria fulani.
Not what we do.
Sio kile tunachofanya.
But faith alone.
Lakini kuweka imani peke yake.
But see, we don't like this.
Na unajua mara nyingine hatutaki mambo haya.
We want to do something to help God.
Tunajaribu kufanya mambo fulani kama njia ya kumsaidia Mungu.
But the Holy Spirit.
Lakini Roho Mtakatifu.
Always points us to Jesus.
Huwa siku zote anatuelekeza kwa Yesu.
He will not glorify a man.
Roho Mtakatifu hata mtukuza mwanadamu.
He will not point to us.
Wala Roho Mtakatifu hata tuelekeza kwenye ubinafsi wetu wenyewe.
That's why Amalek is fighting with Joshua.
Ndio maana Waamaleki walifanya vita na Yoshua.
The flesh is fighting with Jesus.
Mwili unafanya vita na Yesu.
The battle begins.
Vita ikaanza.
And it continues.
Na ikaendelea.
Verse 9 says.
Mstari wa 9 unasema.
Moses said to Joshua, choose us some men and go out and fight with Amalek.
Musa akamwambia Yoshua, tuchagulie watu ukatoke upigane na Waamaleki.
Up till this point,
mpaka mahali hapa,
before we're saved,
kabla tujaokoka,
God is fighting for us.
Tangu tulipookoka mpaka tulipofika, Mungu amekuwa akipigana vita kwa ajili yetu.
To get us saved.
Ili kutufanya tuokoke.
But now we're saved.
Na sasa tumeokoka.
As the rock struck by the rod.
Kwa jinsi vile mwamba ulipopigwa na ile fimbo.
As we put our faith in the finished work of Christ.
Na tunapoweka imani yetu kwa kazi timilifu ya Yesu.
And now the flesh.
Sasa mwili
is fighting with Jesus.
Mwili unaanza kufanya vita na Yesu aliye ndani yetu.
Fighting against the spirit.
Mwili unafanya vita na roho aliye ndani yetu.
That's the word of God.
Ndivyo neno la Mungu linasema.
We have to understand.
Lazima tuelewe.
And believe it.
Na kuamini.
That's justification.
Na ile haya kutakaswa.
When we're saved.
Tunapookoka.
And sanctification.
Na utakaso
is different.
Kuokoka na kutakaswa ni mambo mawili tofauti.
When we're justified.
Kuhesabiwa haki.
As many people just gave their lives to Christ.
Kuhesabiwa haki ni pale watu wanapompa Yesu maisha yao.
He fights for our soul.
Na Yesu anafanya vita kwa ajili ya nafsi zao.
But now once we're saved,
lakini tunapookoka,
the Holy Spirit in us.
Roho Mtakatifu ingia ndani yetu.
He's fighting in us.
Na anafanya vita ndani yetu kinyume cha mwili.
The difference is justification.
Na pia tofauti kuhusu kutakaswa.
And now sanctification.
Sanctification. Kutakaswa na kuhesabiwa haki ni mambo mawili tofauti.
How to live for God.
Kutakaswa ni ile haja kujitenga na kuwa kujua ni jinsi gani ya kuishi kwa ajili ya Mungu.
So now,
sasa
Moses goes up on the hill.
Musa akaenda kilimani pale.
That hill is a type of Calvary's hill.
Kile kilima ambacho Musa alipanda pale ni mfano wa kile kilima cha Calvary.
And he said he fought with Amalek.
Na akafanya vita akapigana na Waamaleki.
And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill.
Na Musa na Haruni wakapanda pale juu kilimani.
So Joshua.
Na Yoshua.
Is fighting with Amalek.
Yoshua akaanza kupigana na Waamaleki.
Jesus inside of us.
Yesu anayekaa ndani yetu.
The Holy Spirit inside of us.
Roho Mtakatifu aliye ndani yetu.
Has to fight our flesh.
Anafanya vita na miili yetu.
Our flesh desires.
Anafanya vita na zile shauku zetu mbaya za kimwili.
By what we do.
Ile haja kutaka kumpendeza Mungu kwa matendo yetu.
But we must look to Christ.
Lakini lazima tumtazame Kristo.
Amen.
So they go up on the hill.
Wakaenda pale kilimani.
And Moses and Aaron and Hur went up on the hill.
Musa na Haruni wakaenda pale juu kilimani.
Aaron is a type of Christ.
Haruni pale anasimama kama mfano wa Kristo.
And Hur is a means light. It's a type of the Holy Spirit.
Na Huri anasimama kwa mfano wa Roho Mtakatifu.
So up on the battle.
Kwa hiyo kwenye ile vita.
As Moses.
Pana Musa.
Says in verse 11.
Mstari ule wa 11.
Held up his hand. Israel prevailed.
Na wakati Musa alipoinua mikono yake juu, Israeli walishinda.
Look at this.
Hebu angalia hili.
When our hands are up.
Wakati mikono yetu iko juu.
We prevail.
Tunashinda.
We win.
Tunashinda.
The battle's ours.
Ushindi ni wa kwetu.
Amen.
Amen.
But the Bible says.
Lakini Biblia inasema.
His hands became tired.
Mikono yake Musa ikachoka.
And as when his hands went down.
Na aliposhusha mikono yake.
The flesh won the battle.
Mwili ukaanza kushinda vita.
Amalek won the battle.
Wa Amalek wakashinda vita.
As we get in the flesh.
Tunaporudi tena mwilini.
And try and do this and do that for God.
Tunajaribu kufanya hili na hili kwa ajili ya Mungu.
We lose the battle.
Tunapoteza vita. Tunapoteza ushindi.
He wants us to rest.
Mungu anataka tupumzike ndani yake.
In the finished work of Christ.
Kwenye ile kazi timilifu ya Kristo.
Some of you think you're more righteous and more holy by doing a prayer meeting.
Watu wengi wanafikiri kwa mtakatifu ni kule kufanya maombi sana.
Prayer meetings are good.
Kufanya maombi ni jambo zuri sana.
But that does not please God.
Lakini kama si kiroho, kama ufanyi kiroho, hilo halimpendezi Mungu.
That does not make you more righteous in the sight of God.
Na usipofanya katika roho, hilo halikufanyi mwenye haki mbele za Mungu.
Some of us think I will do this and I will give my money to the church.
Na wengine tukikuwa nitafanya hivi nitatoa hata fedha zangu kanisani.
And God will be more pleased with me.
Na Mungu atapendezwa zaidi na mimi.
We're supposed to give out of a giving heart.
Ni jambo la kwanza ni kuitoa mioyo yetu misafi na kuiweka kwa Mungu.
It's more blessed to give than receive.
Ni jambo bora kutoa kuliko kupokea.
But when we give money,
like tunapotoa fedha,
God does not think more highly of us than our brothers and sisters.
Tunapotoa pesa, Mungu asemi kwamba wewe ni mtakatifu kuliko huyu au kuliko yule.
Amen.
Amen.
Let me ask you a question.
Na niwaulize swali.
The people that just got saved.
Wale watu ambao wameokoka.
They just gave their lives to Jesus.
Kwa mfano mtu ambaye amempa Yesu maisha yake.
Who is more righteous?
Yule mtu ambaye ameokoka.
Who is more holy? The person who just got saved or the bishop?
Yule kwa mfano, mtu ambaye ameokoka sasa hivi akampa Yesu maisha yake na askofu, nani mtakatifu zaidi ya mwingine?
In the eyes of God,
mbele ya macho ya Mungu,
the blood covers that one that just got saved.
Damu inamfunika hata yule ambaye ameokoka sasa hivi.
And the blood covers the bishop.
Na damu inamfunika askofu.
It's the same.
Damu hiyo iliyomfunika aliyokoka sasa.
We're the same.
Na inamfunika askofu ni damu ile moja.
By faith in the blood alone.
Na damu hiyo kaipata kwa imani.
Now God is using him.
Mungu anamtumia askofu.
In a mighty way.
Kwa njia kubwa.
And he's planted churches.
Na amepanda makanisa.
Been saved for years.
Na ameokoka kwa muda mrefu.
A mighty man of God.
Yeye ni mtu mkuu wa Mungu.
And the young girl that just got saved.
Na hata katoto ambako kameokoka leo asubuhi.
She hasn't done anything like this.
Ambako hakajafanya chochote leo.
But our salvation.
Lakini wokovu wetu.
Our holiness.
Utakatifu wetu.
Our righteousness.
Haki yetu.
Before God.
Mbele ya Mungu.
Is not what we do.
Haiji tu kwa kile tunachofanya.
And it's not what we haven't done.
Na haiji kwa kile ambacho hatujafanya.
That's the kind of God we serve.
Huyo ndiye Mungu mwema tunayemtumikia.
He said the first shall be last.
Na Biblia inasema wa kwanza atakuwa wa mwisho.
And the last shall be first.
Na wa mwisho atakuwa wa kwanza.
He said liars and murderers will find their place in the lake of fire.
Akasema waongo na wauaji wote watatupwa kwenye ziwa la moto.
Sin is sin.
Wanaofanya dhambi.
And holiness and righteousness is his. And holiness and righteousness is God's.
Utakatifu na haki ni vya Mungu.
Amen.
Amen.
So the flesh.
Kwa hiyo miili yetu.
That wants to help God.
Inajaribu kumsaidia Mungu.
Is fighting against the spirit.
Inafanya vita na roho zetu.
And the spirit.
Na roho.
Is pointing to Christ.
Anatuelekeza tumfuate Kristo.
And the flesh.
Na miili yetu.
Is pointing to me.
Elekeza kwa binafsi yetu wenyewe.
And you're pointing to yourself.
Na unakupeleka kwenye hali ya binafsi yako mwenyewe.
To try and make yourself holy.
Na unajaribu kujifanya mtakatifu kimwili.
But when you put your hands up.
Lakini ukinyanyua mikono yako kwa Yesu.
When you just say God.
Na ukasema Mungu.
You are righteous.
Wewe ni mwenye haki.
You are holy.
Wewe ni mtakatifu.
I'm going to rest in you.
Ninapumzika ndani yako.
You have victory.
Wewe ukisema maneno haya na kumtegemea tayari utapata ushindi.
Amen.
And deliverance over sin.
Na utakuwa na funguliwa kwenye vifungo vyote vya dhambi.
Amen.
Amen.
Now look at.
Sasa angalia.
His hands became tired.
Mikono ya Musa ikachoka.
So they took a stone, verse 12.
Wakachukua jiwe.
And they set the stone there.
Wakaweka jiwe pale.
The stone is a type of Christ.
Jile jiwe ni mfano wa Kristo.
And Moses sat up, excuse me, Aaron sat, no, I'm sorry, Joshua.
Which way, verse?
And I've lost track. Moses' hands became heavy, and they took a stone and put it under him.
Which verse?
12.
Okay.
Mstari wa 12 unasema, lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito. Baadhi wakatoa jiwe, wakaliweka chini yake.
Okay. And Moses sat on the stone.
Musa akalikalia lile jiwe.
With his hands up.
Na mikono yake imenyanyuliwa juu.
And Joshua on one side.
Na Joshua kashika mkono upande huu.
A type of Jesus.
Ambao ni mfano wa Kristo.
And Hur on the other side.
Na Huru akashika mkono upande huu.
A type of the Holy Spirit.
Ambao ni mfano wa Roho Mtakatifu.
Held his hands up.
Wakanyanyua mikono yake juu.
As he sat on the rock.
Akakanya lile jiwe kama mwamba.
And the battle was won.
Na ile vita wakapata ushindi.
If you're resting in Christ.
Kama ukipumzika ndani ya Yesu.
If you're trusting only in Jesus.
Kama ukamtumaini Yesu.
You're not working.
Na ukafanya mambo fulani.
You're not doing anything.
Kama ukamtumainia Yesu.
You're resting in him.
Na ukapumzika ndani yake.
And the battle will be yours.
Lazima utakuwa mshindi kwenye vita yoyote.
But when your hands become tired.
Lakini mikono yako inapochoka.
Hallelujah.
Utapoteza vita. Hallelujah.
Jesus is the victor.
Yesu ni mshindi wetu.
The blood is our victory.
Damu ya Yesu ndio ushindi.
Nothing we can do.
Hakuna tunaweza kufanya kwa nguvu zetu.
But everything about him.
Kila kitu kinamhusu Yesu.
The Bible says in Revelation 12:11.
Biblia inasema katika Ufunuo 11.
12:11.
11, 12.
We overcame.
11 tumemshinda.
Him.
Yeye.
The devil.
Shetani.
By the blood of the lamb.
Kwa damu ya mwana kondoo.
And the word of our testimony.
Na kwa neno la ushuhuda wetu.
And we love not our lives unto the death.
Na tukiyapenda maisha yetu hata kufa.
When we get to heaven.
Tukafika mbinguni.
We're going to stand before God.
Tutasimama mbele ya Mungu.
And we're going to say that we overcame him.
Na tutasema tumemshinda yeye.
By the blood of the lamb.
Kwa damu ya mwana kondoo.
And the word of our testimony.
Na kwa neno la ushuhuda wetu.
And we love not our lives unto the death.
Na tukiyapenda maisha yetu hata kufa.
So we overcame the devil.
Tunamshinda shetani.
By the blood of the lamb.
Kwa damu ya mwana kondoo.
And what will be the word of our testimony?
Na ni nini litakuwa neno la ushuhuda wetu?
That I was a bishop.
Kama nilikuwa ni askofu.
I was an evangelist.
Yeah, mimi nilikuwa ni mwinjilisti.
I was a pastor.
Mimi nilikuwa mchungaji.
I did this.
Nilifanya hiki.
Or I did that.
Nikafanya hiki.
No.
Hapana.
No, we overcame by the blood of the lamb.
Tumemshinda kwa damu ya mwana kondoo.
And the word of our testimony.
Na neno ushuhuda wetu.
Look what Jesus did.
Kila ambacho Yesu amefanya.
He saved me.
Ameniokoa.
He healed me.
Ameniponya.
He filled me.
Amenijaza.
He delivered me.
Amenikomboa.
It's all about Jesus.
Tunamhusu Yesu.
We trust Jesus.
Tunamtumaini Yesu.
We rest in Jesus. It's all about Christ.
Ni Yesu.
Not about us.
Sio sisi.
But the flesh.
Lakini miili
wants to fight against the spirit.
Mwili unafanya vita na roho.
But if we rest on that rock.
Kama tukipumzika juu ya ule mwamba.
And let the Holy Spirit.
Na tukamruhusu Roho Mtakatifu.
And Jesus.
Na Yesu.
Support our hands.
Wainue mikono yetu.
When your hands are up.
Mikono yako inapokuwa juu.
There's nothing you can do.
Manake huna chochote ambacho unataka kufanya.
When you're sitting down.
Unapokaa chini.
You're resting.
Unapumzika.
Amen.
Amen. Amen.
And the battle was won.
Na ushindi ukapatikana.
Verse 13 says, Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword.
Mstari 13 unasema Yoshua kawaangamiza Waamaleki na watu wake kwa ukali wa upanga.
So Jesus,
oyo Yesu,
defeated the flesh.
Yesu anaushinda mwili.
And the edge of the sword is the word of God.
Kwa upanga ambao ni neno la Mungu.
And then he says in verse 14.
Akasema kwenye mstari wa 14.
The Lord said to Moses. Write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua.
Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho. Kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua ya kuwa nitaifuta ukumbusho wa Amaleki kabisa usiota chini ya mbingu.
This is the first time.
Hii ndio mara ya kwanza
in the Bible.
Katika Biblia.
That the Bible is mentioned. What? That the Bible is mentioned.
Come up.
It's the first time the Bible is written about in the Bible. It's the first time.
in the Bible that the Bible is talked about.
Hili ndio tukio la kwanza la peke yake ambalo Biblia inalitamka kwa mara ya kwanza.
Write it in the book.
Kwamba andika katika kitabu. Yani hapa anasema ndio mara ya kwanza Musa anaambiwa andika kitabu. Maana yake ni kitabu kingine ndani ya kitabu hiki Biblia kinaandikwa tena kwa mara ya kwanza baada ya ushindi.
Amen. Amen. And what is it talking about?
Na kinazungumza nicho kitabu.
It's very important.
Ni jambo la muhimu kuelewa.
The first time the Bible is mentioned.
Jambo la kwanza mara ya kwanza Biblia inatamkwa hapa.
It's talking about the battle.
Inaongea habari ya vita
between the flesh and the spirit.
Kati ya roho na mwili.
Because we want to try and do something for God.
Nafika mahali tunajaribu kufanya kitu fulani kwa ajili ya Mungu.
But Jesus did everything for us.
Lakini pia Yesu alifanya kila kitu kwa ajili yetu.
Our faith must not go in ourselves.
Imani yetu isijengwe juu yetu sisi.
It's not in our own strength.
Imani yetu isijengwe juu ya nguvu zetu.
Our faith must not go to a program of man.
Imani yetu isijengwe juu ya ratiba za kibinadamu.
Or some book.
Wala isijengwe juu ya vitabu fulani.
Or some 20-day program.
Au isijengwe juu ya utaratibu fulani.
So if you're struggling with sin,
kama unasuguana na dhambi maishani mwako,
and you're fighting the sin,
na unafanya vita na dhambi,
nowhere in the Bible,
na hatuna andiko katika Biblia,
does it tell us to fight the sin?
Yasema kama ufanye vita na dhambi.
It tells us,
inatuambia kwamba,
the fight,
ufanye vita,
the good fight.
Biblia inasema, Biblia just a second. Hakuna mahali inatuambia tupigane vita na dhambi.
Fight the good fight of faith.
Lakini Biblia inatuambia tuvipige vita vizuri vya imani.
Amen.
Amen.
Faith in what Jesus did.
Tuweke imani katika kile ambacho Yesu alifanya.
The flesh,
mwili,
cannot defeat sin.
Mwili hauwezi kuishinda dhambi kwa nguvu zake.
The flesh,
mwili,
cannot please God.
Hauwezi kumpendeza Mungu.
Only
ni pale tu
faith in Christ
unapotia imani yako katika Kristo
can give you victory over sin.
Ndipo utapata ushindi juu ya dhambi.
Because Jesus defeated sin for us.
Kwa sababu Yesu alishaishinda dhambi kwa ajili yetu.
Amen.
Amen.
It's all about Christ.
Yote yanamhusu Kristo.
So the first time that the Bible is mentioned,
kwa mara ya kwanza ambapo Biblia inatajwa,
in the Bible,
ndani ya Biblia,
it's talking about resting.
Inazungumza kwa habari ya pumziko.
It's talking about the battle.
Inazungumza kwa habari ya vita.
Between the flesh and the spirit.
Kati ya roho na mwili.
But he says,
lakini akasema,
I will blot out the remembrance of the flesh from under heaven. Just say what I said. Okay. I will blot out the remembrance of the flesh from all under heaven.
Nitaifuta kumbukumbu ya mwili chini ya mbingu.
If our faith is in Christ.
Kama imani yetu iko katika Kristo.
Yes. And then Moses built an altar.
Na Musa akajenga madhabahu.
An altar is a type of Christ.
Na hii madhabahu hapa ni mfano wa Kristo.
A type of what Jesus did on the cross.
Ina maasimama kwa niaba ya kila ambacho Yesu alifanya msalabani.
And he said, the Lord is my banner.
Na akasema Bwana ni bendera yangu.
He's the one that defeated it.
Yeye ndiye ameleta ushindi huu.
He defeated the devil.
Alimshinda shetani.
He defeated the sin nature.
Alishinda ile asili ya dhambi.
He defeats the flesh.
Ameushinda mwili.
If we put our faith in him.
Kama tukiweka imani yetu katika yeye.
But we have to put our hands up.
Lazima tuweke mikono yetu juu.
And we have to rest.
Na tupumzike ndani yake.
In the finished work of Christ.
Kwenye ile kazi timilifu ya Kristo.
Because that's where the victory was won.
Kwa sababu hapo ndipo ushindi ulipatikana.
It's not what we do.
Si kwa kile tunachofanya tu.
It's faith in what Christ has already done.
Ni kuweka imani kwa kile ambacho Yesu alifanya.
Amen.
Amen.
The Bible says.
Biblia inasema
that the message of the cross,
ujumbe wa msalaba,
to us that are saved,
neno la msalaba kwetu tunaookolewa,
is the power of God.
Ni nguvu ya Mungu.
what Christ did on the cross
kwa kile ambacho Yesu alifanya pale msalabani
will give you power in your life
kitakupa nguvu maishani mwako
for victory
na ushindi
over the flesh
juu ya mwili
over the sin
juu ya dhambi
over any problem you have
juu ya shida yoyote ambayo unayo
everything comes through the cross
kila kitu kinakuja kwa njia ya msalaba
what Jesus did on the cross
kwa kila nini ambacho Yesu alifanya pale msalabani
is our victory
ni ushindi wetu
So if there's something in your life.
Kwa hiyo kama kuna jambo fulani maishani mwako
that you're struggling with.
Ambalo bado unasuguana nalo.
I don't want to know what it is.
Wala sitaki kujua ni nini.
God already knows.
Lakini Mungu tayari ameshajua unasuguana na nini.
But you're fighting this sin problem.
Labda unafanya vita ya unasuguana na dhambi fulani.
Maybe it's envy.
Labda unayo dhambi ya wivu.
Maybe it's jealousy.
Labda ni ile haja ya kuchukia mafanikio ya wengine.
Maybe you're lying.
Labda wewe una dhambi ya uongo.
Whatever the problem, alcohol.
Labda uko hapa bado unateswa na roho ya kunywa pombe.
The answer for this problem.
Jibu kwa shida zote hizi
is not
sio
a book.
Sio kitabu fulani.
Or you trying to work harder.
Au sio ile hali ya kujaribu kufanya kwa nguvu zako mwenyewe.
The answer is not to say no to sin.
Jibu sio kusema tu hapana kwa dhambi.
The answer is to say yes to Jesus.
Jibu ni kusema ndio kwa Yesu.
Look unto Jesus.
Na kumtazama Yesu.
Look to Christ.
Kuamwangalia Kristo.
The author.
Mwanzilishi.
And finisher.
Na mkamilisha.
Of our faith.
Wa imani yetu.
He started it.
Alianza.
He will defeat it.
Na ataimalizia.
That stronghold in your life.
Yesu ataangusha ngome zote maishani mwako.
Pastor.
Hata kama ni mchungaji.
Even if you're an elder in the church.
Hata kama ni mzee wa kanisa.
Even if you're a worship leader. The problem is sin.
Kama kuna unasumbuana na hali ya dhambi.
And the answer is the same.
Jibu ni lile lile.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
I said the blood of Jesus.
Damu ya Yesu ni jibu.
It's all about Christ.
Yote yanahusiana na Yesu Kristo.
Amen.
Amen.
So don't let that flesh.
Kwa hiyo usiruhusu mwili
fight against the spirit.
Ufanye vita na roho.
As we walk in the spirit.
Na tunapotembea kwa roho.
We will not fulfill the lust of the flesh.
Tusipoenenda kwa roho, hatutakaa kamwe tutimize tamaa za mwili.
So how do we walk in the spirit?
Ni kwa jinsi gani tutembee kwa roho?
The Holy Spirit in us.
Roho Mtakatifu ndani yetu.
Always.
Siku zote.
Always.
Mara zote.
Points us to Christ.
Atatuongoza kumtazama Yesu.
And if we walk in the spirit,
na kama tukitembea kwa roho,
we will not fulfill the lust of the flesh.
Tusipoenenda kwa roho, hatutatimiza tamaa za mwili.
So this is how we walk in the spirit.
Kwa hiyo hivi ndivyo tunapaswa kutembea au kuenenda kwa roho.
The Holy Spirit in me,
Roho Mtakatifu ndani yangu,
and the Holy Spirit in you,
na Roho Mtakatifu ndani yako,
pointing us to finished work of Christ.
Anatuongoza kuiangalia ile kazi timilifu ya Yesu msalabani.
So I'm walking in the spirit.
Kwa kuenenda kwa roho,
as my faith is in Christ.
Ni pale imani yetu inapokuwa kwa Kristo Yesu.
Now the lust of my flesh,
tamaa za mwili wangu,
which is all around me,
ambazo zinanizunguka kila siku.
Wanting to try and do something for
Zina,
God.
Zinajaribu kunivuta upande huu na kunishawishi nifanye jambo fulani kwa ajili ya Mungu.
Is drawing me.
Tamaa za mwili zinajaribu kunivuta pembeni.
Come here and do this.
Nasema njoo ufanye hiki.
And God will be pleased.
Na Mungu atapendezwa.
Try this program.
Jaribu utaratibu huu.
Read this book.
Soma kitabu hiki.
But the Holy Spirit says,
Lakini Roho Mtakatifu anasema,
the victory was won on the cross.
Ushindi ulipatikana pale msalabani.
Walk in the spirit.
Tembea kiroho.
Is to keep your eyes on Christ.
Kutembea kiroho ni kuweka macho yako kwa Yesu.
Resting in Christ.
Na kupumzika ndani ya Yesu.
And you'll have victory.
Na utakuwa na ushindi.
Over the flesh.
Juu ya mwili wako.
The Bible says in verse 18.
Biblia inasema katika mstari wa 18.
Of Galatians 5.
Wagalatia sura ya 5.
But if you're in the spirit.
Kama uko katika roho.
You're not under law.
Hauko chini ya sheria.
The law
chini ya sheria
is our problem.
Ni sheria yetu ni shida kwetu.
The flesh
mwili
likes law.
Mwili unapenda utaratibu au sheria fulani.
But the grace of God,
lakini neema ya Mungu,
has delivered us,
imetukomboa
from the law,
kutoka kwenye sheria.
Jesus said,
Yesu akasema,
I have come not to destroy the law,
nimekuja sio kuitangua torati,
but to fulfill the law,
lakini kuitimiliza.
Amen.
Amen.
We are perfect law keepers.
Sisi kwa sasa hivi ni washika sheria watakatifu.
If our faith is in Christ.
Kama imani yetu iko kwa Kristo Yesu.
He was the one that fulfilled the law for us.
Yesu ndiye aliyetimiliza sheria au torati kwa ajili yetu.
Amen.
Amen.
So it's not a law.
Hiyo sio sheria.
That pleases God.
Sio torati ndio inayotufanya tumpendeze Mungu.
It's faith in Christ.
Ni ile imani tulionayo katika Yesu.
No matter what we do.
Haijalishi tunafanya nini.
No matter how hard we try.
Na haijalishi tunajitahidi kwa ugumu kiasi gani.
He only wants one thing from us.
Mungu anahitaji jambo moja kwetu.
To trust him.
Kumtegemea na kumtumaini yeye.
To put our trust in his finished work.
Na kuweka tumaini letu kwenye ile kazi timilifu aliyofanya kwa ajili yetu.
I want to finish with this.
Nataka nimalizie kwa kusema hivi.
On the cross.
Pale msalabani.
Jesus said,
Yesu alisema,
it is finished.
Imekwisha.
And there's three times.
Na ni mara yako ni mara tatu.
That was used in that day. Back then.
Ni mara kwa wakati ule hili neno lilitumiwa mara tatu.
It was the Greek word teleo.
Na hili neno imekwisha ni neno la Kigiriki linaloitwa toleo.
The first time.
Mara ya kwanza.
If a man went into the field to do a job for his master.
Kama mtu angeenda porini kufanya shambani kufanya kazi kwa ajili yule aliyemwajiri.
When the job was done.
Wakati hiyo kazi imekamilika.
He would come back to his master.
Angekuja kwa yule aliyemwajiri.
And he would say.
Na angesema.
Imekisha.
Imekwisha.
Kwisha.
Imekwisha.
The work is done.
Kazi imekamilika.
The second time,
mara ya pili,
it was for example,
hili neno ni kwa mfano huu.
If a farmer did not have the tools or seed to plant his field,
yani hili neno imekwisha kwa mara nyingine tena kwa mfano inamaanisha kwamba ni kama mkulima ambaye hana mbegu wala vifaa vya kilimo.
He would get the seed and the tools on credit.
Angeenda kukopa na kuchukua zana za kilimo na mbegu kwa ajili ya kupanda shambani mwake.
And he would plant the field.
Na angepanda shambani.
And after he harvested.
Na baada ya kuvuna mavuno.
He would take the money.
Angechukua pesa zitokazo na mavuno.
Back to the guy at the market.
Na kumletea yule aliyemkopa.
And the market, the guy at the market.
Na yule ambaye alikuwa na mdai.
Would stamp on the bill.
Atachukua muhuri na kugonga kwenye ile receipt ya deni lake.
Toleo.
Na akasema toleo.
Imekwisha.
Manake imekwisha.
Amen.
Amen.
The third time.
Mara ya tatu.
That it was used.
Ambapo ile neno imekwisha imekumbuka.
Once a year.
Ni mara moja kwa mwaka.
On the day of atonement.
Kwenye ile sikukuu ya upatanisho.
When the high priest would stand in the temple.
Wakati kuhani mkuu angesimama hekaluni.
And all the children of Israel would come to them.
Na wana wote wa Israeli wakaja kwao.
With their sacrifice.
Wakiwa na dhabihu zao.
Of the lamb.
Dhabihu ya mwana ya kondoo.
Or the dove.
Au ya njiwa.
And they would bring him to the priest.
Na wangeileta kwa kuhani mkuu.
And the priest.
Na kuhani mkuu.
Would inspect the lamb.
Angeikagua hiyo kondoo.
It had to be perfect.
Na lazima yo kondoo kamilifu.
It was a type of Christ.
Hiyo kondoo ilikuwa ni mfano wa Kristo.
He would even shave the lamb.
Pia angenyoa hata manyoa ya
hiyo kondoo. He would even look inside the lamb.
Pia angemtazama hata huko ndani.
It had to be perfect.
Ili ni kondoo awe mkamilifu.
And when he saw the lamb was perfect.
Na kama kwa hiyo kondoo ni mkamilifu.
He would say.
Yo kwa mkuu angesema.
Toleo.
Toleo.
Imekwisha.
Imekwisha.
Jesus is saying. Jesus is saying.
Na Yesu Kristo akasema.
On the cross.
Pale msalabani.
The work is done.
Akasema kazi imekamilika.
It's paid in full.
Deni limelipwa.
You found the perfect lamb.
Yeye tumempata bwana kondoo mkamilifu.
Don't look for anything else.
Msitafute kondoo nyingine tena.
Only look to the perfect lamb.
Tazame bwana kondoo mkamilifu.
Don't try anything else.
Usijaribu kwa nguvu zako mwenyewe.
The work is done.
Kazi imekamilika.
I paid in full.
Ameshalipa kwa ukamilifu.
I am the perfect lamb.
Yesu ni mwana kondoo mkamilifu.
Look unto me.
Nitazameni mimi mwana kondoo mkamilifu.
Jesus is saying look unto me.
Yesu akasema niangalieni mimi.
Now listen.
Naza sikiliza.
The high priest.
Kuhani mkuu.
He didn't look at you.
hakukuangalia wewe.
He didn't say what sins did you commit.
Kuhani mkuu hakuchunguza na kusema ni dhambi gani ulifanya.
He only looks at the sacrifice.
Kuhani mkuu tu yaangalia ile dhabihu uliyoleta.
If your sacrifice is accepted.
Kama dhabihu yako ilikubalika.
You are accepted.
Na wewe umekubalika.
Our sacrifice is Jesus.
Dhabihu yetu ni Yesu Kristo.
He is the Lamb of God.
Ni mwana kondoo wa Mungu.
We must look to Jesus.
Tumtazame Yesu.
Not to ourselves.
Sio kujiangalia wenyewe.
Not to our works.
Sio kazi zetu.
Not to anything we do.
Sio kitu tunachofanya.
What is your sacrifice?
Dhabihu yako ni nini?
What is your sacrifice?
Dhabihu yako ni nini?
Where is your faith?
Imani yako iko wapi?
If you're a preacher,
kama ni mhubiri,
what are you preaching?
Unahubiri nini?
The Bible says,
Biblia inasema,
out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Kile chukiujazacho moyo wa mtu ndicho kimtokacho.
What are you teaching your children?
Unanyanyia wazazi, watoto wenu mnawafundisha nini?
Do this and don't do that.
Fanya hiki usifanye hiki.
To please God.
Ili kumpendeza Mungu.
No.
Hapana.
Jesus said.
Yesu alisema.
I am the lamb.
Mimi ni mwana kondoo.
That takes away the sin.
Anayechukua dhambi zote za ulimwengu.
I am the lamb.
Mimi ni mwana kondoo.
That delivers you.
Anayekukomboa.
From everything.
Kutoka na kila kitu.
Put your faith.
Weka imani yako.
In me.
Ndani yangu.
Because you found the perfect.
Kwa sababu umeshapata mwana kondoo mkamilifu.
Amen.
Amen.
Everybody stand.
Hebu kila mmoja asimame sasa.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want to ask you today.
Nataka nikuulize leo.
With this big of a crowd,
kwenye huu mkutano mkubwa namna hii,
some of us here,
baadhi yetu hapa,
have been trusting our own work instead of the work of Jesus.
Kama katikati yetu kuna mtu ambaye umekuwa ukitegemea kazi yako mwenyewe na kujitegemea mwenyewe binafsi badala kumtegemea Mungu.
Some of us here,
baadhi yetu hapa,
have been trying to pay for what has already been paid for.
Baadhi yetu hapa tumejaribu kulipa gharama za kila ambacho Yesu alishalipia gharama zake.
Some of us here,
baadhi yetu hapa,
have not been resting in the finished work of Christ.
Bado hamjapata pumziko kwenye ile kazi timilifu ya Yesu Kristo.
But we're trying so hard in the flesh.
Lakini tunajaribu kufanya kwa namna ya kimwili.
But the Spirit of God.
Lakini Roho wa Mungu
is telling you today.
Anakuambia ni leo.
Stop fighting.
Acha kufanya vita.
Rest.
Pumzika ndani yake.
In the finished work of Christ.
Pumzika ndani ya ile kazi timilifu ya Yesu.
Victory will be yours.
Na ushindi utakuwa wako.
Over sin.
Juu ya dhambi.
Over the flesh.
Juu ya mwili wako.
Over the devil.
Juu ya shetani.
Everything you need.
Chochote unachohitaji.
Was provided at the cross.
Kilisha tolewa pale msalabani.
We can't add to a finished work.
Hatuwezi kuongeza kitu chochote kwenye ile kazi timilifu ya Yesu Kristo msalabani.
So right now.
Kwa hiyo sasa hivi.
I want us to raise our hands.
Naomba tunyanyue mikono yetu juu.
As a sign of surrender.
Kama ishara ya kujikabidhi.
Just like Moses did.
Inua mikono juu kama vile Musa alivyoinua.
As we raise our hands.
Tunavyoinua mikono yetu juu.
In a sign of surrender.
Ni ishara ya kujikabidhi.
We are telling God.
Tunamwambia Mungu.
I can't do it.
Siwezi kufanya mimi mwenyewe.
But I know.
Lakini ninajua.
That you already did it.
Kwamba tayari ulishafanya.
I can't work.
Siwezi kufanya
for righteousness.
Siwezi kufanya kazi ili kuipata haki.
For holiness.
Kwa utakatifu.
But Jesus.
Lakini Yesu
is my righteousness.
Yeye ndiye haki yangu.
He is my holiness.
Yeye ndiye mtakatifu wangu.
Hallelujah.
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 Father,
Baba,
in the name of your son Jesus.
Kwa jina la mwanao Yesu Kristo.
Reveal the blood.
ifunue damu
shed on the cross
iliyo mwagwa msalabani
to each of us
kwa kila mmoja hapa
so we have victory
ili tuone ushindi
over the flesh
juu ya mwili
lord let us stop working so
bwana tuache kutaniki tuache kungangana
so we might rest
ili tuweze kupumzika
in the finished work
ndani ya kazi timilifu
of your son
ya mwana wako Yesu
on the cross
pale msalabani
and we pray
na tunaomba
in Jesus name
kwa jina la Yesu
amen
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 hallelujah
hallelujah
praise the lord
bwana asifiwe